Here's another one. T-Goose. Tosh, 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 Tosh. Goose, Goose.
Touch, Touch.
Kata kama unavokata, unavokata, unavokata. Kata kama unavokata, unavokata, unavokata. Waite kat, mama wallet, tingisha ten, ten temen. Waite kat, mama wallet, tingisha ten, ten temen. Yuna chini bago sito geza, wima kama nime kunye supu ya preza. Pambano wa msini kama vile meweza, wana kutamani wana shia kunyeza.
Boss, boss man, kauni pendi kuwa fun. Wakisema mchana usiku wata lady. Young Dar es Salaam in the city of David.
Waite kat, mama wallet, tingisha tena, tentemente. Waite kat, mama wallet, tingisha tena, tentemente. Number some lucky mahaba, na mini minoga ni mishan like shaba. Number some lucky mahaba, na mini minoga ni mishan like shaba. Kata kama unavokata, unavokata, unavokata. Tentemente. Kata kama unavokata, unavokata, unavokata.
Napenda yo discipline, liko tayo G-string. Na kupenda siyo siri, acha wanao DC. Na kupenda siyo siri, uliza tama cheesy. Sone kani home, maza weni misi.
Na weni bali na kupiga pini. Paka wanauliza kwamba eki nini. Tema matus, teme madini. Vandoa usfaye bikini.
I'm a boss, boss man. Boss, boss man. Kaunipendi kuwa fun. Wakisema mchana usiku wata lady. Young Dar es Salaam in the city of David.
Number some lucky mahaba, na mini minoga ni mishan like shaba. Number some lucky mahaba, na mini minoga ni mishan like shaba. Kata kama unavokata, unavokata, unavokata.
Tentemente.
Kata kama unavokata, unavokata, unavokata.
Tentemente.
Waite kat, mama wallet, tingisha ten. Tentemente. Waite kat, mama wallet, tingisha ten. Tentemente. 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 Number some lucky mahaba, na mini minoga ni mishan like shaba. Number some lucky mahaba, na mini minoga ni mishan like shaba. Kata kama unavokata, unavokata, unavokata.
Tentemente.
Kata kama unavokata, unavokata, unavokata.
Here's another one.
Here's another one.
Tingisha tena, tentemente. Tingisha tena, tentemente. Tentemente.
Touch sound.